attached
love.
To
love is beautiful.
Yala
Babylon busy. Go, let's go.
Nazimaliza kulasa matenzi mikukusifia. Uzuri wako sura kio malikia. Niseme nini kwako kipenzi uweze lidhia. Chochote kwako ni sawa, ona unanivutia. Kwa mapenzi wewe umeniweka darasa. Sijiwezi baby, kunguru natapatapa. Yani wewe, wewe, mimi kwako sina shaka. Unolikivaa kanga, na mishanga. Sawa ulimi wako sikioni la. Unanibamba sana. Ukinishika hapa fire fire. Fire fire. Ukinikusa huku fire fire. Oh, mwenza kona kuisha. Fire fire. Fire fire. Ukigusa kule fire fire. Oh, oh, oh. Uwe mzuri. Uwe mzuri. Acha niseme kwamba uwe mzuri.
Umeni kama ta unavovo kama star. Bala na mendo nishadata. Nipe mara, nipe yote. Nipe juu na chini, nipe kote. Sinipe shida ni sote. Nipe ndoto tamu, niku wote. Wapembeni wanini. Nishali kita hata waseme nini. Darling kupe nini. Nishafika king wendo queeni. Wacha ni chizike, kisa mapenzi, wacha ni dhalilike. Wacha damu imwagike, wacha nipigike, mradi tu nikushike. Nani mwingine zaidi ya we, maneno gani mwingine nipenise. Kiwanja gani kingine mami nitwe, mapenzi yetu ujana paka use. Habari zetu wapewe na wakashe, nichune mapene yote nipakite.
Uwe mzuri, uwe mzuri. Acha niseme kwamba we mzuri.